Let me remind you, brothers, that last week it was about Stephen, a man full of faith. As we read from Acts chapter 6, a man full of faith. And we understood that being full of faith, it's being full of Jesus Christ himself in us. Yet we have been hearing about this thing, being full of faith. And it was just a thinking faith. It was just, sometimes we would say, man of God, pray for me. I want to have more faith. And we did that kind of games before. But full of faith is to be taught of the Lord Jesus Christ and his finished work of salvation, accomplished at the cross for sinners that the Father purposed from eternity to save. Stephen, as any of God's children, only have such faith as the Spirit is pleased to reveal the Lord Jesus in him. That's being full of faith. And we cannot claim to be full of faith without the Lord himself, God himself, being pleased of us, justifying us, making us full of faith. Means full of effectual grace of God in Christ. For by grace we are saved through faith, and that not of ourselves, but it is a gift of God. That's full of faith. Brother Ken, let us bow our heads and pray so that we can start from where the Lord directs your mind and spirit today. Our precious Heavenly Father, today, again another day for the international service, we have come before thy throne, O God, and you have been privileged, Father Lord, to hear the word of God. The word we have invested in the heart of our brother Ken, and even, Father Lord, as brothers from Malawi are in the house, waiting to hear and worship together with their fellow brothers and sisters in the U.S. and the world at large. Father, we thank you for the chance that you have given us. We thank you, Father Lord, for the Spirit of God that is ready to teach us of Father and of Jesus Christ. Thank you, Father Lord, for our hearts that are yearning to learn and to hear and to eat and to drink from the vessel. Thank you, Father Lord, for drawing each one of us before the throne of Christ and the throne of grace, that this even afternoon and this morning elsewhere, we can together, regardless of distances, regardless of places and geographical areas, but we can come together and worship your holy name through the means of internet and Skype. Lord, we thank you for the wisdom that you invested in the earthly people who came up with this wisdom, that, Father Lord, it's been used for the glory of kingdom of God. Through this, Father Lord, we are thankful to you. May your name be glorified even today, even this morning, even as we allow Brother Ken to start preaching now. Our hearts, our ears, and our eyes are fixed to the one who came to live and die for us. And that's Christ Jesus, him crucified, our Lord and Master, we pray and ask. Amen.
Amen.
Amen. Brother Ken, God bless you. And we will sing at the end of service because we have lost much of the time because we had lots of talk, you know. We talk too much.
Well, the Lord purposed it, so I'm thankful to be with you.
Thank you.
Let's take our Bibles and look together in Acts chapter 6 once again, and I want to read from verse 8 down to the end of the chapter and talk with you about the offense of the faith. The offense of the faith.
That is, it's a glorious name of Bible at Fulero, during a Mukula match to be Mutu 16, the Mega 80, Tigat Sigampan of Mapedua, Mukulimeno, this 15. Magamaga, Tikatugambi, and a Mutua, Puzola, and the Chokumuduita, Chichikubiro, Akamati Kubiro, Chima Kumuduita, everybody Zokumuduita's Menezimada, Pakukubidida, Zukuran Hosa Jani. The Saga 8. Magla of Stephen, Oyamba Pedro, Foja Christo. 8. Ndipo Stefano, odzala ndi chisomo ndi mphamvu, anachita zozizwa ndi zizindikiro zazikulu mwa anthu. Koma anauka ena a iwo ochokera msunagoge wa Arbetno, ndi Akronayo, ndi Alessandrio, ndi mwa iwo akukrikia, ndi ku Asia, natsutsana ndi Stefano. 10. Ndipo sanathe kuyilaka nzeru ndi mzimu amene analankhula naye. 11. Pamenepo anafuna anthu akumpitira pansi ndi kuti tidamumva iye ali kunenera Mose ndi Mulungu mawu a mwana 12 ndipo anautsa anthu ndi akulu ndi alembi namfikira namgwira iye nadza naye kubwalo la akulu 13 nayimika mboni zonama zakunena munthu ameneyo saleka kunenera malo oyera amene ndi chilamulo 14 pakuti tidamumva iye ali kunena kuti Yesu Mnazarayo amene adzaononga malo ano nadzasanduliza miyambo imene Mose anatipatsa 15 ndipo anampenyetsetsa onse akukhala mbwalo la akulu naona nkhope yache ngati nkhope ya ngelo. That's okay.
So here, when we talk about or see the offense of the faith, it's based upon the testimony of Scripture here, again, twice, because we saw it in verse 5 that Stephen, among others, was chosen as a man full of faith. And again in verse 8, and Stephen, full of faith. What is the faith that we read here of which it says he was full, full of faith?
Leloso tufuna tiphunzire za chikhumudwitso chimene chimakhala mu uthenga wabwino. Monga mu chapter chimene tawerengachi, mundimeke ya 5 ya chapter 6 tidayamba papo zona kuti ndipo mawu amene anakonda unyinji wonse ndipo anasankha Stefano amene anali munthu wodzala ndi chikhulupiriro ndi mzimu woyera. Pamene verse ya 8 ikuyamba kusowa kuti Stefano wodzala ndi chisomo ndi mphamvu. Kuli kuti amatanthauza kuti chani akamati munthu ndi wodzala ndi chikhulupiriro. Kudzaza ndi chikhulupiriro zikutanthauza chani kwenikweni.
Now, many people, when they see that word faith, they say, well, he was a believer. It had to do with his strong believing, that he didn't get discouraged, and he was always very zealous and believing in everything he did. All the emphasis is put upon believing.
And family, mothers, members, ndipo amaona kuti chifukwa cha kuthekera kwake kuti adakwanitsa kukhulupirira zimene zidapangitsa kuti iye chakhale wamachawi ndi wachangu ndi wachidwi kuchita zinthu za Mulungu ndipo adali wolimbikira. Ndi mmene momwe mmene zipembedzo ndi anthu amaganizira. Komabe pali tanthauzo lina losiyana ndi mmene chipembedzo ndi anthu amaganizira za kukhala wodzazidwa ndi chikhulupiriro. Lero tiyangʼane pamene kuti zikutanthauza chani kwenikweni.
But I will tell you that the scriptures make a difference between faith and believing. There's a difference.
Omaroni mafunani kutsimikizira na bale wera ntimo nakuti pali kusiyana pakati pa chikhulupiriro ndi kukhala okhulupirira. Ndi zinthu ziwiri zosiyana zinthu izi.
Believing in scripture would be the act of faith. In other words, it's the effect of faith in the heart of a sinner. Where faith is revealed, the sinner believes. That's true. There's a believing, but faith is different.
Chimene tinalekera kudziwa chona kuti chikhulupiriro ndi chosiyana kutali ndi kukhulupirira. Kukhulupirira ndi zotsatira za chikhulupiriro. Monga chikhulupiriro kuti kukhulupirira kumabwera kwa munthu wochimwa kuti Kristu wavumbuluka kwa iyeyo. Ndiyeno akakhulupirira Mulungu pamene popo pamene kumakhala kuti chikhulupiriro chachitika. Ndi chimene anthu analekera kudziwa chona kuti chikhulupiriro ndi chimene chimabweretsa kukhulupirira. Kukhulupirira ndi zotsatira za chikhulupiriro.
You say faith is the substance of things hoped for. Faith is the object of believing.
Bible mana kuti chikhulupiriro ndi chiyesero cha zinthu zoyembekezeka. Kunena kuti ndi chitsimikizo cha chimene chimabwera chifukwa cha kukhulupirira.
So when we talk about the offense of the faith, we have to say that people aren't against believing. Everywhere you go, religion believes. They all like to talk about how much they believe. It's all the emphasis on believing, but my question is, believe what? Believe, what is it that you believe? You see, faith has a substance. Hebrews chapter 11 and verse 1 shows us that. And I just quoted it. It says, now faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. Substance and evidence. It's a body of truth.
Buku la Hebeli mutuleveni, vesi yake ya wani, ima nakuti kuma chikulupiriro, nijo chikazikitso, cha zintu zo embege zega, cha sero, cha zintu zo sabenyega. Ya po wapotu nimene Bible lima nankula za chikulupiriro ndi njani kwenye kwenye.
That's why when we talk with people and they say that they're a believer, That's a common word. They might use the word Christian, but sometimes they say, well, I'm a believer. Well, who is it that you believe? Describe for me the object of your believing, because the object or the substance is the faith. That determines whether or not it's a true faith or a false faith, because there's both. There's true faith and false faith. There's a good faith, and then there's an evil faith. It depends on the object.
Geno mauru achidziwikira amene dziko lapasi limagwiritsa ntchito limana kuti aliyense ngokhulupirira ndipo sitindabwerika mona anthu akamati ndikokhulupirira koma nkhani yone kumenekera kuwafunsa kuti kodi mumakhulupirira chani pamenepo ndiye pagona nkhani ndipo mumenekera munthu ja afotokoze chimene amachikhulupirira chifukwa chimene amachikhulupirira ndicho chikhulupiriro chimene chimapange kukhulupirira chimene anekera kuti chonjana kuti pali chikhulupiriro chabwino chimene chagona pa Yesu Khristu ndiye pali chikhulupiriro choyipa.
Now here's a definition of faith that you can write down in Scripture when it speaks of the faith. For example, Stephen was a man of faith, full of faith. The faith means there that it is the substance or the revelation or the body of truth concerning Christ and Him crucified, Christ and His work of salvation. True faith always is a revelation of Christ and His cross.
Geno apatikuona chikhulupiriro chenicheni kuti kodi chikhulupiriro ndi chani chifukwa tikamerenga buku lija tikabwerera akamba za Stefano amene adali wodzala ndi chikhulupiriro akamati adali wodzala ndi chikhulupiriro ndi chikhulupiriro chidali chani ndikuti iye adali ndi vumbulutso la Yesu Khristu kauti Yesu Khristu uthunthu wake wa zimene amazikhulupirira adali Yesu Khristu ndi imfa yake ndi kuka kwa kufa ndipo maziko ake achikhulupiriro cha Stefano adali Yesu ndi kufa kwake ndi kuka kwake ndi kubitsidwa kwake kwa kufa chimene chocho ndadali maziko ndi uthunthu wa zinthu zogwirika zimeneyo amazikhulupirira ndi kuzidziwa bwino lomwe.
In fact, that's how we need to read it. For example, we're still here in Hebrews chapter 11. We've already seen that it is the substance of things hoped for. You can say now Christ is the substance of true hope. Christ is the evidence of things not seen.
Verse 3,
same thing. When it says through faith, we understand that the worlds were framed by the word of God. Through this body of truth concerning Christ and His death at the cross, we understand that the worlds were framed by the Word of God. In other words, for that purpose, to reveal Christ. That's the only reason this world exists, is that God has given a people to Christ, and He came and lived and died, rose again for them, and now is calling them out of this world. That's the only reason this world exists.
Then in Micah 3, Hebrews 11, ndi chikhulupiriro tizindikira kuti mayiko ndi amwamba omwe anakonzedwa ndi mawu a Mulungu kotero kuti zinthu zopenyeka zinapangidwa zochokera kwa zoonekazo chimene akufuna kutanthauza kuti ndekuti chite chilichonse chimene chidapangika kudzera mwa Yesu Khristu kulankhula kwina ndekuti Mulungu namene adalengeratu anthu adayikiratu anthu ndi kuwapatsa kwa Yesu Khristu kuti awafere kuti awapulumutse chimene chocho ndicho chikhulupiriro chenicheni kuti Yesu ndiye maziko ndiye chiyesero ndi chikhazikitso cha chikhulupiriro chathu kuti ife titsimikizike kuti ife timakhulupirira Khristu.
I truly believe that this is how we can know the difference or distinguish between those who are the Lord's and those who are mere professors of religion, because we have a lot of people running around saying they believe, and yet they're ignorant of Christ. That right there tells you that they are not in the faith. They are not as Stephen, men full of faith. They're full of believing, but that believing is nothing apart from Christ.
Apapo ndimene tingasiyanitsire pakati pa anthu amene akuthamanga-thamanga chipembedzo chimene chikuthamanga-thamanga kumankhwa kuti chimakhulupirira. Ndipo chikhulupiriro chimene chimaoneka ngati chimakhulupirira zipembedzo, sichikhulupiriro chimene chidali mwa Stefano, ayi. Pamenepopo pamene tikadziwa kuti anthu awa amaganiza ngati amakhulupirira chikhulupiriro chenicheni, pamene sakhulupirira konse.
If we had the time, we could just keep going right through Hebrews 11 and seeing. Wherever you see that word faith, put Christ. For example, verse 4, by faith, by that body of truth concerning Christ, Abel offered unto God a more excellent sacrifice than Cain. Why did Abel offer that sacrifice, that blood sacrifice? Because it had been revealed in him that those blood sacrifices were pictures and types of the Lord Jesus Christ. That's the faith. It's in connection with Christ and him crucified, always.
Tikoza kuona kuti uthunthu wa chikhulupiriro kuti kulankhula chani. Chifukwa ndima yakafola kuti ndi chikhulupiriro Abele anapereka kwa Mulungu nsembe yoposa ija ya Kaini. Kuti nthawi zina kuti Yesu adayamba kuvumbuluka kwa Abele kuti muuze nsembe enieni yoyenera imene inenekera kuperekedwa. Ndipo chifukwa chimene chidavumbuluka kwa iyeyo adachikhulupiriro chimene chicho ndepa kupereka mofanana ndi vumbulutso limene lidaonekera kwa iyeyo nsembe yake idalandiridwa koposa nsembe ya Kaini.
Now come over with me to the Epistle of Jude. It's just one chapter. But you see, Jude, when he was writing, he wrote about the faith that was once delivered unto the saints. You see, it doesn't mean in verse 3 particularly, it doesn't mean the believing. I can't transmit to you believing or belief. But what I'm doing to you right now, or for you, and you're translating, is communicating the message of Christ, the body of truth, and concerning Christ and him crucified. That's that body of truth once delivered unto the saints. In other words, any that are justified by God through the blood and righteousness of Christ rest in this body of truth that has been revealed in God's word by his spirit.
Tikamaerenga buku la Yuda, buku limenelo li chapter chimodzi choka, ndi mega 3. Makamaka akuonetsera zona kuti Kristu amaonekera kwa iwo amene ndi afi. Ndipo kwa iwo amene Kristu aonekera akaumbika kwa iwo, kalata imalembedwa kwa anthu amene wowo. Imene akuti okondedwa pakuchita changu chonse chakukulemberani za chipulumutso cha ife tonse. Ndafulumidwa ntima ine kukulemberani ndi kudandaulirani kuti mulimbanetu chifukwa cha chikhulupiriro chopatsidwa kamodzi kwa oyera mtima. Akamati chikhulupiriro chopatsidwa kamodzi kwa oyera mtima, chikutanthauza kuti chinthu chidavumbuluka kwa mpingo wake woyera, mpingo wake amene adali ake akewo. Ndipo akewo popeza chavumbuluka adachilandira chinthu chimene chocho. Ndipo Paulo amalembera kalatayo, amene uthengawo wa Yuda umalembedwera kwa anthu amtundu ngati umenewo amene adali ake akewo khawo, chifukwa Khristu waumbika ndi kuonekera kwa iwo.
Now as you read it there in verse 3, Jude initially sat down to write about the common salvation. In other words, those things that we share in common as the Lord's people, but found it needful to write to them and exhort them. Notice he said that they should earnestly contend for the faith. Why? Well, just like in Stephen's day, there were those that opposed the truth, that opposed the doctrine. They opposed the body of truth revealed in Scripture concerning Christ and him crucified. And therefore, Jude writes to defend that faith.
Tikumuona Yuda kuti akupeleka chitsindi chenicheni akukhazikitsa kweni kweni kwa wonetsera anthu ajawo kuti zimene anthu amaganiza adakhulupirira, zimene zipembedzo zidakhulupirira, sichikhulupiriro konse, koma chikhulupiriro chilipo chimodzi chimene chili mwa Khristu Yesu, chimene chili chodzaza. Ndipo nusu ya kumapetoyo ndimene ikufotokozera kukhala odzazidwa ndi chikhulupiriro, monga mmene Stefano adaliso odzazidwira ndi chikhulupiriro kuti Khristu adaonekera kumene kuja, adaonekera kwa iwo ndipo analiwo odzazidwa kwa iwo. Amalankhula za anthu okhawo amene ndi oyera mtima, amene Mulungu adawadziratu, amene adali ndi chikhulupiriro mwatinungati umenewo. Ndiye amakadzibakira kukayankhula molimba mtima kuti mbali yawo iwo adali ndi chikhulupiriro chodzaza ndipo ndi chenicheni chimene chili chovumbuluka ndi kuonetsedwa kwa iwo.
And you're going to find the same thing today as Stephen, a man full of faith, when he stood up and began to preach the faith. In other words, the truth concerning Christ and him crucified, the religious people got upset. They're mean-spirited. They opposed See, that's there's an offense to the faith. That's the title of this message, the offense of the faith. You're going to find the same thing today. The same description that Jude gives of those that oppose the faith in verse 4 is you'll find today. Nothing's changed. There are certain men crept in unawares in that when you first see them, you don't have any idea that they could be so opposed or to the gospel or to the message of Christ. But it says, who were before of old ordained to this condemnation. God has never purposed to save them, and yet he brings them into the midst of the congregations where the gospel is preached. And it says, ungodly. In other words, they have a supposed reverence for God, but really ungodly. And here's the two ways that they oppose the faith. They turn the grace of God, of our God, into lasciviousness. In other words, they pervert the grace of God. And then secondly, they deny the only Lord God. That word "and" can be translated even our Lord Jesus Christ. So the faith is the substance of truth concerning the grace of God in the Lord Jesus Christ. Men oppose it because they're in darkness and they're condemned.
Ndeno tikamona ntimeke ya chinaiyo tikuona kuti auti pakuti pali anthu ena ana akwawira mtseri kunanda kuti analola ndi anthu ena kulowa mumpingo mene umalalikira uthenga wa chisomo koma anthuwo kulowa mumpingo mene umene ulalikira uthenga wa chisomo musakusitsidwe kuti adalowa cholinga choti akapulumutsidwe akatembereke mtima ayi koma adalowa kuti akatsutsane ndi uthenga wabwino choyambirira amakautsutsa uthenga wabwino amakatsutsa chikhulupiriro chimene Khristu chimene chidaberekedwa 2 amakatsutsana ndi ye ambuye amamtsutsa Yesu Khristu kuti ndi ambuye chifukwa akulankhula kuti pakuti pali anthu ena anakwawira mtseri ndiwo amene aja adalembedwa mayina awo kale kukalandira chitsutso ichi anthu osavembedza akusandutsa chisomo cha Mulungu wathu chikhale chilakolako chonyasa nanganiza ufumu wa yekha ndi ambuye wathu Yesu Khristu. Anthu amalola Mulungu kuti alowe mumpingo umene ulalikira uthenga wa chisomo osanjonga yonakasinthika ayi koma akazikatsutsana ndi mawu.
Now come back here to Acts chapter 6 and let's see how this was true in the case of Stephen. Remember, these were elders that they had chosen out, 7 of them, and their responsibility was to care for the ministration of goods and food and needs to the widows. But among them, there were ones like Stephen, whose responsibility was also to preach the gospel. They were ministers of the word. Yet we see here in the text that you read, Acts 6, 8, to the end of the chapter, that it caused opposition.
Ndeno tatati tibwereleni ku buku la Machitidwe mucho 6 ujayo kumene tikuyangana musayiwale kuti awa adali akulu amene adasankhidwa ndicho linga yoti akatumikire pa magome chifukwa cha amasiya amene amayiwalika ndicho linga yoti abweretse mtendere amasiya onse asayiwalike komano pamwamba pa izi Stefano adalandira utumiki winanso woti akhoza kulalikira uthenga wabwino. Ipo Stefano adalalikira uthenga wabwino chifake ndi miyaka 80 imene kulankhula kuti pamene Stefano adali wodzala ndi chisomo ndi mphamvu anachita zinthu zambiri pakulalikira uthenga wabwino zimene zidapangitsa kuti chitsutsalo kutsutsa kulimbana kudzuke chifake letu kulankhula za chokhumudwitsa chimene chimabwera chifukwa chakukhulupirira chifukwa chachikhulupirira.
Wherever you find a preacher who's popular, you can know for certain that he's not preaching the gospel. Where you find men in religion opposing a man, listen to what he has to say, that man's preaching the gospel. That's just the nature of men until God does a work of grace. We would be among them. We would be of these opposing Stephen, and we were at one point until it pleased God to reveal Christ in us.
Ngati mutaona mpingo waukulu kwambiri ndipo kuli mtumiki amene amatumikira ndipo uli ndi anthu odzaza kwambiri mukadziwa zonse kuti ndiye uti mtumikiri osaulalikira uthenga wabwino ndipo anthuwo amenenso amamvetsera utumiki ndi kumaona kuti ndi uthenga wabwino aitere ndikuti anthu achisa kukhulupira chine chilichonse saudziwa uthenga wabwino kufikira na Khristu atavumbuluka ataonekera kwa iwo pamene akhoza kuona ndi mmene akhoza kudziwira ndipo pamene mfana akhoza kufanana ndi Stefano amene chifukwa cha chikhulupiro chimene chidali muchidadzutsa kutsutsa mikangano mavuto amene adadzuka chifukwa cha kukhulupirira chikhulupiro chimene chidali mwa Stefano.
So let's go back through this portion that you read here, and what I want to do is bring out five ways in which men are offended by the faith. They oppose the faith.
Lero timafuna kuchokera munkhani zimene tawerenga tiphunzire zinthu zisanu zimene munthu amatha kutsutsika ndi chikhulupiriro. Zinthu zisanu zimene zimapanga munthu kukhala otsutsika osalingana nacho chikhulupiriro chenicheni chimene Bible ikulankhula.
The first way that we see the offense of the faith is that it is darkness versus light. Just a very simple declaration. You've got dark versus light.
Chinthu choyambirira chimene tikuchiona apa ndekuti pali kutsutsana, pali mpikisano, pali kulimbana pakati pa mdima ndi kuwala. Kufulukuzira kuomveka bwino kwambiri kuti pamene pali mdima kuwala sikukhalapo, pamene pali kuwala mdima sikukhalapo.
Paul over in 1 Thessalonians chapter 5 and verse 5, he brought out this difference, that there are children of the light and that there are children of the darkness. And he says, ye are all the children of light. That again, light being a picture of Christ, and the children of the day of salvation, which the Lord Jesus brought in. And he says, we are not of the night nor of darkness. There are those who are still in spiritual darkness. They're blind.
Ndiye kufotokozera koyamba, tatani tionere mu buku la 1 Tesalonika mutu 5 ndi mata 5. Imene akuti pakuti inu nonse muli ana akunika ndi ana usana. Sitira usiku kapena amdima. Apa pano chitsimikizo chonoti pali ana ena amene amakhala amdima ndi ena amene ndi ana akunika. Onse anakuunika, kuunika kukuimira Yesu Kristu, amene ali anthu a Mulungu, ana Yesu Kristu, pamene amdimawo akuimira anasana anajerekeza. Kula anthu a mitundu iwiri pamene papa kusiyanitsa, zinthu ziwiri mdima ndi kuunika.
So when it says in Acts 6:8 that Stephen full of faith, you could say Stephen full of Christ, but also why was he full of Christ? Christ in him full of light. You see, it takes the light of the Spirit to see Christ, to know Christ, to believe on Christ.
Ndino tikamerenga pamene pa kamati Stefano wodzala ndi chisomo kapena wodzala ndi chikhulupiriro. Ndinati atanthawa kuti Stefano adali wodzala ndi Yesu. Kuti anthawa kuti Yesuyo ndiye kuwunika. Adali wodzala ndi kuwunika. Ndipo kuwunika kumene kumawalira kuti amuone Yesu Khristu kuti yoja ayambe kumukonda ndi kukakamira Yesu Khristu. Yesu ndi kuunika kwenikweni, kukawala pa munthu, munthu jayo amamuona tsopano Yesu Kristu. Ndiyamba kukakamira Yesu Kristu ndi chifoti waonekera kwa iyeyo. Stefano adali wodzala ndi Yesu, chifoti Yesu adaonekera kwa iyeyo.
So in verse 8 of Acts 6, you have a child of light by God's grace, and in verse 9, you have the darkness, because it says, then there arose certain of the synagogue, which is called the synagogue of the libertines, and Cyrenians and Alexandrians, and of them of Cilicia and of Asia, notice, disputing with Stephen. Dark always opposes light. That's the offense of the faith.
Ndiyano, tikuwana mundimega 80, imena kula nkula za Stefano, kuna tawza di kunika, mwana kunika, mene hoyo. Amene, pamene vesi yake yana ini, ndiyo pamene kula nkula za mdima tobalo. Kuti kwa mahanauga ena, ayu ojo gila msula koki wa Arbetno, ndi Akunayo, ndi Arsandrio, ndi amwa akukrikia, ndi aku Asia, na atutsana ndi Stefano. Kuna tawza di mdima, uda atutsana ndi kuwala. Kuwala kudali ndi Stefano, mdima kudali ndi awa kusuna koki, mene ho. Ndi kudali kulimbana, kudali kututsana.
You see, these were all centers of learning. When it says they were of the synagogue of the Libertines and the Cyrenians and the Alexandrians and of Cilicia and of Asia, these were all the learned people in religion. This would be equivalent to all the different theological schools that you have throughout Africa and the world where certain professors and teachers of religion are respected. These are the ones now that oppose Stephen. Now, as long as you leave these centers of learning alone, as long as you respect them, as long as you honor them as men and tell them they're doing a good work, you're going to get along. But if you, as Stephen did, stand up and declare the only glory of God being the Lord Jesus Christ, and the only righteousness that God has ever accepted and approved is that which the Lord himself, Jesus, came and worked out, earned and established, you're going to get a fight.
Kwa ngani muda fika poyamba kuwachutsa kuti zimene makhulupira sizoona, zimene malalikira sizoona, zimene mukuimamo simawa Mulungu, Mulungu muone kuti Kristo adafira anthu ake, ndipo amakonda anthu ake. Ndikuyamba kulalikira uthenga wabwino weniweni, dzindikirani kuti padzadzuka kulimbana, padzadzuka nkhondo, padzadzuka kusemphana kwakukulu ndinuyo, sadza kukonda nayi, padzakha nkhondo yayikulu ndi zipembedzozo.
And notice where this fight was. It says in verse 9, then there arose certain of the synagogue. These were places of worship. These are places where the scriptures were read every Sabbath day. And yet, they were offended by Stephen and his message, the offense of the faith. I would ask you, why is it that you meet apart? Why is it that we meet apart from all these other congregations? Because that's the word synagogue means congregation. So why do we not just join them? Well, I can tell you, we wouldn't last a minute, because if we went in and sat down and joined ourselves to any of these congregations, like what we're reading about here, they would have the same reaction toward us as they did Stephen. Why? Because darkness does not get along with light.
Osangoka lumikizana nawo mipingo imene ijayo kujoinana ndizipembedzo zimenezo zochuka ndi zikulu-zikulu zodziwikazo kuti muzikapemphera mmene momo. Yankhulula chionekera nena kuti ngati mutakhalamo mmene momo, kamphindi kochepa inuyo ngati mtango kuti muyambe kulalikira uthenga wabwino weniweni wakudziwira kwa Mulungu ndi chisankho cha Mulungu ndi kukondera kwa Mulungu. Nthawi yomweyo padzadzuka nkhondo anthu adzalimbana nanu chifukwa nthawi zonse mdima umalimbana ndi kuwala. Ndipo mdima sudzendire pamodzi ndi kuwala. Adzakutsutsani chifukwa zipembedzo zimatsutsa nthawi zonse.
Now, they would argue that they have light, just like people today. When you begin to talk like this, they say, well, you're not talking about me. I've got light. I know God. I know Jesus. I know what salvation is. They will argue and dispute with you. But there are different kinds of light. It's like today in the world, there's the light of a candle. That's one kind of light. But there's also the light of the sun that shines. One can't be compared to the other.
Now
There's a natural light that comes by reasoning, but there's also that spiritual light that comes by the revelation of the Spirit. You see, there's the difference. You see, there were those that argued with our Lord this way when he healed the blind man there in John chapter 9. If you'll look there in John chapter 9, look in verse 39 to 41. Here's an explanation of this difference of darkness versus light.
Ngatidu tidafuna kumvetsetsa kusiyana pakati pa kuunika ndi ndima. Tatene tione ni Yohane mutu 9 ndi maka 39 to 41. Ibene kuti ndipo Yesu anati kudzaweruza ndadza ine kudziko lino lapasi. Kuti iwo osapenya apenye. Ndi kuti iwo akupenya akhale osaona. Ndipo afarisi ena akukhala ndiye anamva izi nati kwa iye, kodi ifeso ndife osaona? Yesu anati kwa iwo, mukanakhala osaona simukanakhala nalo tchimo. Koma tsopano munena kuti tipenya, tchimo lanu likhala.
All right, so look at verse 39. Jesus said, "For judgment I am come into this world." See, that contradicts what men say about Christ coming. They say, well, he came to save everybody. Christ said, no, I came for judgment. In other words, to make a distinguishing sentence between those that I save and those that I leave in their condemnation. Christ is that judge.
Mauya wadabwera chifuko cha maganizo amene anthu apa dziko lonse lapasa amaganizira kuti Mulungu apa kondi aliyense ndipo adafera wina aliyense. Ndeja kuti ine sindabwera kwafera wina aliyense. Ndidabwera kudzaweruza kukawayika onse amenene ndidabwera kwafera paokha ndi amene sindabwera kwafera amene akupita ku Gehena akhale paokha. Ndidabwera kukasiyanitsa pakati pa zinthu ziwiri zizi mdima ndi kuwala anthu osankhidwa ndi osasankhidwa. Ndi chimene chocho chimene Yesu Khristu adabwerera ku dziko lapasa. Makayankhala kuli menelo.
You see, when you find preachers preaching that God wants to save everybody, they're still in darkness. That darkness opposes the light. It opposes who Christ is. See, the Pharisees wanted to make a difference. They were not happy with our Lord that he had healed this blind man. For them, the fact that he was born blind at the beginning of this chapter was a condemnation. And now Christ comes and heals this one without condition and reveals himself in him. And so now they're upset. Because it didn't fit their pattern of how God saves sinners.
Afarisa amene amaoneka ngati amapenya, ataona munthu uja amene adabadwa osaona chibadwira, amaona ngati munthu uja ngoshimwa, ndi wolephera, ndipo amaona kuti chinthu chima munthu uja anali woyipitsitsa. Ndiye ataona munthu woyipitsitsa uja amamuganiza woyipitsitsa uja sidapereka kukhumudwitsa kwa anthu, kwa afarisa amene amaoneka ngati ngopenya. Zimenezozo nchitsimizo kuti Yesu Khristu adabweretsa chikhumudwitso kwa anthu aja chifukwa adakapereka kuona kwa munthu amene amamuona ngati wochimwa chifukwa chobadwa osaona.
So our Lord here is making a difference when he says in verse 39 of John 9 that they which see not might see. In other words, we're all born blind, but it's the Lord that gives eyes to see. That's his grace, and that's his sovereignty to do as he will. He doesn't have to give everybody eyes.
Amene amapereka kuona, amene amapereka maso, amene amakwanitsa kuona Mulungu. Munthu paeka angakhale atafuna kuona Mulungu, samuona ayi. Tanzu ndi chisomo chimene chimapenyetsa munthu kuti apenye Mulungu. Koma mphamvu zake ndi kuthekera kwa munthu amalephera kuona Mulungu. Maso saona, saona Mulungu.
So the Christ of Scripture, again, the faith. Who is the Christ of Scripture? Well, He gives eyes to see to whom he will, but it says there too, secondly, that they which see might be made blind. Who are those that see? Well, those are the ones that believe they're already the Lord's. And it's not based on Christ's work, it's based on their profession. And so the Lord gives them over to that blindness. They continue to believe that is their salvation, even though it's not.
Ndi kwa amene amoneka ngati woona kuti akhale wosaona. Chimene mnenekera kudziwa ndi kudziwa ife abale ndiona kuti Mulungu kapena Yesu Kristu amawalekelela anthu amene ndi wopita kuchionongeko, amene amaganiza kuti amaona kanthu, kuti akhalebe osaona asazindikire mawu, chifukwa Mulungu adakonzeratu zimenezozo. Ndi kwa amene Mulungu adawadziwiratu amapatsa kuona chifukwa na anthu ofunika ataona. Ndakamati kupenya ndi kutanthauza kuti anthu Kristo adavumburuka masuwa adatsekuka adaona Mulungu anali nkhosa anali anthu otembenuka mtima Mulungu adawafuna anthu amenewo amene adalephera kupenya ndi Mulungu adakonzeratu adawadziwiratu kuti anenekera kusapenya Mulungu chifukwa kudayikidwiratu asaone Mulungu.
If you want to start a fight, go into a religious gathering of preachers or even some revival somewhere, and right in the middle sometimes stand up and say, God saves whom he will and God condemns whom he will. You're going to start a fight.
Ngatitu inyo mutafuna nkhondo, mufuna kulimbana, musavutike yayi. Tangwa pitani kuchalichi kuzipembedzo. Mukafike kumene kuchaku mkangwa imapa gula wa nchomene chodzadza machechi ochuka bwinaja. Mkangwa uzota Mulunguru sako ndali yese. Ama kwenda antu wake, ndipo adafera antu wake, sadafera inali yese. Tawi ya umweyo adzadzuka okututsani, ndipo mzamenya anda pamine pata. Mukafuna nkhondo, musavutike, angwa pitani kuchalichi kugula wa antu. Mukatsutse, zipembedzo zijazo. Nkhondo ichitika kumene.
Preach what Jude declared when he said of those that had crept in, who were before of old ordained to this condemnation. In other words, God gave them over to their own reprobate minds.
Ndeno chifake Yuda akupeleka chitsimikizo kusindikiza kani mene kumene tidawereka kuti alipo wena amene adakwawira mseli amene Mulungu adawayika kale kuchitsutsano ichichi amene ndi wosayenera kukapulumuka amene wawo adawayika kuti akatsutse uthenga wabwino. Mulungu adayikiratu anthu akatsutse uthenga wabwino. Yuda akutsimikiza zimenezozo. Ndenga mutapita kuchipembedzo mukapeza amene adawayikiratu Mulungu kuti akatsutse mawu a Mulungu. Adzautsutsa uthenga wamene mudzawulalikire chifukwa maso awo ngosatsekuka saona Mulungu kose ayi.
In John 9 and verse 40, the Pharisees understood what our Lord was saying because they asked the question, are we blind also? What they were asking is really, you're not saying we are blind, are you?
Ndetikuona afarisi kuti adabwera ndifuso kuti nthazo tizimeneso amalankhula amazimva pamene adabwera kuti ndipo afarisi ena akukhala ndiye anamva izi nati kwa iye kodi ifeso ndife osaona kapena kuti amanenda kuti kuti ifeyo mufuna tikhale osaona monga amene anali osaona uyuyu kuti nthazo amamva zimeneso Khristu amalankhula.
And you can see his response, our Lord's response in verse 41 of John 9. He said to them, if you were blind, then you would have no sin. In other words, those that the Lord has taught, they own that they are blind. They're like blind Bartimaeus, crying out, Lord, be merciful to me, the sinner. That light shining in them has caused them to cry unto the Lord for mercy.
Kuona kuja kukavumbuluka kukamba kuonekera iwa chama yamba kulankhula kuti ambuye mundichite chifundo ineyo chifundo mawu achawo aonekera kwa iwo maso atseguka ayamba kuona Mulungu koma pamene azipembedzwa na anthu amene amadziona ngati amadziwa mawu amaona ngati kuti adaona kale ndi anthu aja osadzichepetsa sadziwa Mulungu ayi.
You see, it's somewhat of a paradox because he says if you are blind in essence then you see you would have no sin, you would not be accused of being one of these that have been made blind, but now, you say, we see, therefore your sin remaineth. In other words, you see what? Well, it's like people say, I believe. Well, what are you believing in? They were believing in themselves. They were believing in their own works of righteousness and not trusting Christ alone in his finished work.
Yesu Kristu adavumbuluka kuti aone Mulungu. Pamene akuti koma tsopano munena kuti tipenya. chimulano likhala akamati anthu aja amandi muone munene kuti tipenye kuti ndizoti anthu aja amadzidalira okha ndipo amaona ngati amapenya amadzilunga mitsauka amadzikhulupirira kuti zimenewo amachita zimenewo amazidziwa ndizo chilungamo chenicheni zimenezozo chifukwa chakukhulupirira kuti amakhulupirira chifukwa chakukhulupirira kuti amadziwa zimene zimatsimikiza kuwafotokozera kuti anthu aja ngochimwa sadaone mulungu samudziwa mulungu anthu onse amene samudziwa mulungu amadzikhulupirira okha amaona ngati kuti adagwira kenakake amadziwa mawu a mulungu.
And that's like so many today that say they see. In other words, they have a profession of faith, but it's not the faith, and therefore their sin remains. In other words, whatever light they have or think they have is really darkness.
Ndipo chifori amadzidalira okha amadzikhulupirira okha mu zinthu zawo zimenezozo ndipo kukhulupirira zinthu mwatunga kumenewo kumene kumatsimikiza kuti anthu ajawo sadziwa kenakali kose ndipo anthu aja ngochimwa ndipo amaona ngati ngolungama kudziona olungama kwawo kokha kumene kumatsimikizira kutsimikiza uchimo pa iwo kuti anthu aja ngochimwa Khristu sadaonekere kwa iwo ngose ngakhale pang'ono yani.
Look how our Lord explains this in Matthew chapter 6 and verses 22 and 23. You see, he uses simple language, but to understand what he's saying, it takes the Spirit of God.
Tikamalanga Matthew 6, verse 22 and 23. Imena kuti, koma ngati diso lako lililoipa, thupi lako lonse lidzakhala lodetsedwa. Chifukwa chake ngati kuwala kumene kuli mwa inu, kuli mdima, mdimawo ndi waukulu ndithu. Palibe munthu angathe kukhala kapolo wa ambuye awiri. Pakuti koma ngati diso lako lilo verse 22 diso ndilo nyali ya thupi chifukwa chake ngati diso lako lila kumodzi thupi lako lonse lidzakhala lowalitsidwa kunandazo ndi Khristu amene amapereka kuwala mkati mwa munthu amene sanali kuwala anali mu mdima.
You see our Lord in verse 22 he uses an example from everyday life about seeing. It takes eyes. It takes sight, but it also takes light. You can have eyes, but if there's no light, you can't see anything. It takes both.
Ndeti kuona mundima ka 22 kuti zimatengera diso koma so zimatengera kuwala. Kurendeza kuti diso kozo kukhala nalo loti liziyang'ana, koma ngati pali mdima sungaone chine chilichonse. Koma pamene diso ndi kuwala zakhala pamodzi kuona kumakhalapo.
So when he says there in verse 22, if therefore thine eye be single, in other words, focused. Some people have eyes they can't focus, so they still can't see. But if the eye is single, that means the whole body is full of light. We're guided by what we see and the light that comes through these eyes. We adapt, we make decisions based on what we see, you see, because the light, where there's true light and where there's true sight that's given, and that's God-given, then there's discernment, there's ability to function.
Ngati kuona baba kuti ngati diso lako lili kumodzi akamati kumodzi kutanthauza kuti ngati ukhala olingalira kukhala mu zinthu zimodzi pa chindunji choona bwino akuti thupi lako lonse lidzakhala lowalitsidwa kutanthauza kuti pamene maso ako akuyang'ana chinthu chimodzi Khristu ataonekera kwa iweyo thupi lako lonse limawalitsidwa kapena kuti maso ako masomphenya ako ndi chako chonse chimagona pa Yesu Khristu mwini ndiyeno maso ako aja akagona pa Yesu Khristu mwini Yesu jayo amakupatsa iweyo kukuchotsera uchimwa konse ndi umakhala woyera kwenikweni.
But if thine eye be evil, that word evil means bad, eyesight. If you don't have good eyesight, no matter how much light is shining around you, your whole body will be full of darkness. I don't know what it's like to be a blind person, but I have some friends that are totally blind. They have eyes. You look at them, they have physical eyes, but they can't see. And so everything going on in their body and their mind is perceived based on what they think and not what they see.
Ndeno tikamaona ndimeka 23 auti koma ngati diso lako lililoipa thupi lako lonse lidzakhala lodetsedwa. Posatengera kuwala lokukhala kwa mbiri kochuluka bwanji kuwala kukunika kuti kukunikira koma ngati diso lako ndi lakhungu suona china chilichonse. Mwachitsanzo ndi ndakhungu kudziko lino. Maso ali nawo ndipo dzuwa likawala limawala patose mumaona kuwala kwawala kwambiri kumewo saona china chilichonse ayi ndiyeno malomo ake amadalira nzeru zawo amakhala mmaganizo mwawo na amaona ngati akuchita zenizeni ama kubira zimina kuganiza maganizo mwao mtu mwao chifuwa maswa ama kawri sawa na jina jiziose ndaye chifuwa jimena au kuganiza maganizo mwao zimu oliganga na ukira au chita zeni zeni zile zimu zima tsimikize kuriwa ama kalantu ode tsedwa nduo chimo chifuwa sawa na genaga rikose.
You see, Stephen, a man full of faith, of the faith, full of Christ, the reason he was full of faith was because of the light shining in him, the Lord giving him eyes to see. Else he would be just like these others that opposed him, and so would we.
Ndiyeno, agamari Stefano, wadzalandi chukubiru. Agamari adali wadzalandi chukubiru, kutanta wazori jani, adali wadzalandi Yesu. Kutanta wazori, kuwala kujakuta vumbulu kwa kwa yeye kwa Stefano, anayamba kuona, mosiana kutali ndimene antu onse azipembedzo amene adali pamene pajapo zimene amaona chifukwa anthu aja samaona chile chilichonse pamene Stefano amaona china chake ndi chifukwa Stefano amaona chinthu chimene chimasemphana chimene amaona azipembedzo mwana mwake kutsutsana kudadzuka ndimene sotilili ifeyo ngati masotho atsekuwa kuti tikuona china chake zipembedzo zimakauti sizikuona chile chilichonse machechi onse amadziko lapasi amakautisa kuona chile chilichonse mwana mwake adzakutsutsani adzatitsutsa chifukwa kuona chile chilichonse.
When you talk to people in these other congregations, they'll say they have light. And yet Christ says, if therefore the light that is in thee be darkness, in other words, it's just a natural light, but it's not spirit given, how great is that darkness? It's great. In other words, they'll go to their grave believing that they're the Lord's when they're not. That's how great the darkness is. They're trusting in themselves and in a profession and not in the work of the Lord Jesus Christ alone.
You know, the ability to be able to charity, Nayak, Bungarina lost as even beds, the many Tiliko Malizoko Zono Lavasi, Nikumaus, Ayuata Kosakos and I, Fedimaona, Tindipuniga, Christopher Mutziwa, you know that Mutaus as many rumors at Zio, Adabu Tutan. What is Ben Betts, Zimaganizan, the Zimaona, Kenakaki, is it in Timikizona, what is Ben Betts, just Sinimum Dima, the one Dima, who could one be or Guidi Gandhi to one of the Satakona Chinese Joseph. Malomake, Amango, Kulubi, the Mayo Oak, Amaganiza, and Chiposa, and this many Amaziganiza, good in the zone as Ozokuta and Tengawino, Amaganiza, this man is in the zone, Adi. The poor of Ganiza's men is Amunanga Rudali Munik. Pamene Kumakalam Dima, when you any, would the Kulubi Awaka, Kuruma Kulubi, yes.
So this is what set Stephen apart from the rest of his generation. Coming back to Acts chapter 6 and verse 8. How do we know that Stephen was the Lord's? Well, verse 8 says that he was full of faith and power. That word is the word that we translate dynamite. You see, he was full of the faith. And power, that power of the Spirit of God. That's the only way to know Christ.
Ngeno, ijiru chibere chukumusia ni sa Stefano, ni mabungo ose akumasuna gogaja na wona ajao. Chifon di mega eight, akuti ni pa Stefano, o zalandiji, lajia wada diji somo, kuma laji zungawele ruwa zalandi shikulubirio. Di mhamfu, pavuzo, zonjazo zabadi na dena. Kuna lejia zozo zingizo, zozo kuru zambini mbili zo sena siana. Kuna ndazo di Kristu wada aduo zaza kwa Stefano. Ndipoche fori Kristu anali wadzadza kwa Stefano, mhambu za mzimu era, zina alisozo wadzadza kwa Stefano, zimeni zidama kita Stefano, ukala osiana ndi ena onse amene anali pamenepo wapakulakulu, ama zipembezo osiana siana za mzimu.
Now I know there are those today that try to imitate this power by wonders and miracles, as it says there in verse 8, but you have to remember in this context, the scriptures had not yet been completed. What we're reading today, we have the complete revelation of God written down. So therefore, no more need for these signs and wonders. Back when Stephen was preaching, they had the Old Testament, but he was preaching Christ as the fulfillment of all that Old Testament, and there wasn't any scripture to confirm it other than the wonders and miracles among the people that Christ had done. Here Christ had come, died, and risen again, and ascended on high. He was no longer among them. And yet here was one, just like the other apostles, who continued to carry on Christ's work, demonstrating to an unbelieving generation that he is who he says he is, the Christ, the Son of the living God.
Ngeno zipembedzo zimayesayesa kulondola-londola kufuna zifanane ndi verse 8 iyo, imene kuti adachita zozizwa ndi zizindikiro zazikulu mwa anthu. Chimene mwinikira kudziwa zipembedzo zimafuna zozizwa. Ndipo baka kazozi zwa pena maonanga kuti pali sambuye. Pamene tu mutati muziwerenga chipangano ichichi, nthawi noyi, nthawi ya Stefano ndi nthawi ino ndi nthawi ziwiri zosiyana. Tawi ya Silifano kunthawi ili aliona kuti chipangano chakale ndipo chilipo chonse choti chidamalizika koma chipangano chatsopano kudalibe. Mmalo mwake padafunika pakhazikitsidwe chipangano chatsopano. Nde Mulungu adapangitsa zozizo zosiyana-siyana kuti zikhazikike ndi cholinga choti akhazikitse palembedwe chipangano chatsopano. Cholinga cha zozizo kudali kukafotokozera Yesu amene ali amene wakwera wapita kumwamba. Ndiye mmalo mwake popeza wakwera wapita kumwamba anafunika asiye mawu asiye Bible lake. Ndiye pokasiya mawu kuti alumikizane ndi chipangano chakale. Abale wala mtima chimene mnenekera kudziwa ndiona kuti chipangano chakale chimayankhulaza kutsogolo. Pamene chipangano chatsopano chimakwaniritsa zimene zidalankhulidwa mchipangano chakale. Ndi Stefano adali mmodzi mwa anthu amene adafunika akwaniritse akhale ndi mvumbulutso lolemba nalo chipangano chatsopano chimene chiti chikwaniritse zimene zidalankhula chipangano chakale. Pachifukwa chocho zozizo chifake zidakwera. Koma mu nthawi yathu inoyo tine mu nthawi yoti mvumbulutso lija ndilodzaza lidakwana. Situsweka so zozizwa mamiracles ifeyo ayi zozizwa zidachitika kale chimene tikusweka ifeyo ndi mamulungu ndi uthenga wabwino. Ndipo uthenga wabwino kalalikidwa kwa ifeyo wakwana palibenso chimene tikuchisowa pa moyo wathu ayi chifo Khristu ndi wodzaza Khristu ndi zonse mu zonse kwa ifeyo. Pamene zipembedzo za wanthu mabungu a zipembedzo akuyesayesa alikalikiliki kufuna zozizwa auona ngati kuti atamachita zozizwitsa pamene auchita za Mulungu. Pamene kuli kusemphana ndi mawu a Mulungu chifo zozizwa zinaso sizichokera kwa Ambuye zimene zikuchitika mzaka zinozi zina zimachokera kwina.
You see, there are those today that believe that miracles and signs and wonders, that's what's going to convert people. Well, it didn't convert people in Stephen's day. The Lord did all these things by his hand to affirm the message of Christ that he was preaching among the people. In other words, among those that Christ came to save. But the rest, you can see in verse 9, all it did was get them angry. See, miracles don't convert sinners. Christ does through the Spirit of grace revealing him in the heart. That's what converts the sinner.
Maganizo azipembedzo amachalitsa amene ali kudzikondwa lapansi. Amaganiza kuti akakhala ndi mpingo amene uchita zozizwitsa. Pamene pali zozizwitsa pachalitsipo pamene zimasintha anthu kuti abwere kwa Ambuye, pamene zimakoka anthu kuti abwere ku church uja mpingo chokhale wachikoka. Koma tabale wera mtima chimene mnenekera kudziwa, amene amasintha anthu ndi Yesu Khristu. Amene amasintha anthu ochimwa ndi Yesu Khristu. Moti zozizwa zimene zipembedzo zimafuna kuti zizichita ndi kuti zonthazo kuti sizimdziwa Yesu Khristu. Apa zozizwa zidachitika mu nthawi iyi chifukwa amafuna akakhazikitse Yesu Khristu, uthenga wa Yesu Khristu. Mutati muone mvesi yake ya 9. Chifukwa cha zozizwitsa zimene adachita Stefano. Zimene zozizwitsazo zimene zidautsa kulimbana mchalichi. Kuti ndi zozizwitsa sizitembenuza munthu, sizisintha ochimwa. Ayi, koma zimautsa
the same can be said of people today as in Christ's day and even here the day of the apostles. If they demand a sign, if they run after miracles and wonders, that right there is proof that they're not the Lord's, because that's not how the Lord draws sinners to himself. He draws them through the message of Christ and him crucified, revealed in the heart. That's the light that shines into the darkness that draws sinners' hearts.
Ngeno ngalibudatese zipembedzo machalichi amene akufuna zozizwitsa kuti amene auchita zozizwitsa mukadziwa zonona anthu ajawo ali mu mdima mawa Mulungu sakuwadziwa. Chifukwa njira imene Mulungu amapulumutsira anthu ake ku machimo awo simu zozizwitsa ayi. Yesu mwini amavumburutsa mawu ake mu mtima wa munthu amene ali mu mdima. Ndipo uthenga wabwino umene wavumburuka kwa munthuyo ndi umene umamusintha munthu ujayo kuti umuchotse ku mdima kuja akayanjane ndi Khristu Yesu. Ndipo ndi mawu a Mulungu amene amasintha munthu kuti apulumutsidwe. Mawuwo namene amavumburuka ndikupeza iweyo mkati mwako uli mkati mwa mdima, ndikukuchotsa ku mdima kuchako, kukubweretsa koyera. Pamene zozizwitsa cholinga chake sichimene chocho. Ndiye matanchi wonse amene akudalira pa zozizwitsa ziwani kuti sakukhulupirira mawu a Mulungu, sakukhulupiriranso Yesu, Yesu sakumudziwa. Ali mu mdima, zimenezo ziwapangitsa cha kutsimikizika mu mdima umene alimo.
You see, the miracles and signs and wonders, they were given to prove that Jesus is the Christ, the Messiah. You remember when John the Baptist was put in prison and he began to wonder whether Christ was the Messiah or not. And he sent two of his disciples to ask Christ. What did Christ say? He sent those disciples back and he said, the lame walk, the blind see, according to what is written in the scriptures. Because in Isaiah, that's what the Lord had Isaiah write to show that they would know who is the Christ by the signs and wonders he did. But it wasn't for the unbelieving. That was to comfort those the Lord came to save. It's not to convince those that are yet in darkness. No matter how much you show them, they still will not believe. They're in darkness. The light that is in them is darkness.
Zimene mbaibulo zida lemedwa kudali kukatsimikizila kukapeleka chitsimikizo kuti Yesu Kristu ndi Mulungu ndipo wapitadi kumwamba ndipo uthenga wabwino umene udalembedwa za iyeyo wakwaniritsidwa monga Yesaya adalankhula zonena zozizwitsa ndizo zizo zidzakhala pa phewa lake zidzamtsata iyeyo ndi chifukwa zimenezozo padayenekera kuti iye ujayo amene atatumikira uthenga wabwino poyambira papa apange zozizwitsa kuti akatsimikizile kuti Yesu amene akulalikidwa uyuyu ndi Mulungu woona amene ali kumwamba kani yake dali imene yoyo komano chimene mnenekera kudziwa ndi ichi cholinga cha zozizwitsa sichinali kukasintha anthu ndipo zozizwa sizisintha anthu chimene chimasintha anthu ndi mawu a Mulungu ndipo zozizwitsa sizimabwera kwa anthu amene Mulungu adawayikira kuti akapita ku gehena zozizwitsa sizimabwera kwa anthu osasankhidwa ayi zimabwera kukatonthoza kukapereka kuwalimbikitsa anthu amene ndi osankhidwiratu aja kuti atonthozeke ngati anadwala akachiritsidwa atonthozeke amene ndi ake pamene anthu amene ali mu tchimo amene Mulungu sadawasankhe sadawafere angakhale zozizwitsa zitachitika pa iwo sizitandaza anthu adi amakhala osinthika ayi chimodzi chimene anekera kudziwa choti ndi anthu otchimwa ndipo maso awo saonakena kalikonse ali mu mdima ndipo ndi mdima umene uja sadzaona Mulungu chimene anekera kudziwa zozizwitsa zimapita kwa anthu ake kuwalimbikitsa koma kwa anthu otchimwa ndi otchimwabe maso awo ngosa otseguka ndipo akapita ku gehena ngati ndi anthu osasankhidwa.
Look how this is written in Hebrews chapter 2 and verses 3 and 4. See, there's the faith, which is the revelation of Christ to the heart, which is what those believe that Christ came to save. But the question's asked here in verse 3 of Hebrews 2, how shall we escape if we neglect so great salvation? In other words, turn a blind eye to it.
Ndeno tikaona yankho limene likuyankhidwanso ku buku la machitidwe amene Aheberi mutu 2 ndima yake ya chitatuyo imene ikupereka chitsimikizo kudauti zozizwitsa zonse zimene zidachitika sizimapita kwa anthu amba zimapita kwa okhawo amene ndi ake chifukwa padali funso imene akuti tidzapulumuka bwanji ife tikapanda kusamala chipulumutso chachikulu chotero chimene Ambuye adayamba kuchilankhula ndipo iwo adachimva analimbikitsira ife kunanaza kuti akhungu adaona ndino ife tidzapulumuka bwanji pamene akhungu aona akhungu onda amene adali ake.
See, the substance of salvation, the content, the truth, the faith is spoken of here. It says, which at the first began to be spoken by the Lord. You see, what we believe, who we rest in, is how he's revealed himself.
Ndino tikuona apapa chiyesero kapita chiyembe cha chinthu zosapenyeka chikhazikitso chenicheni chindunji cha uthengawo chidali Yesu Khristu chimene akuti chimene Ambuye adayamba kuchilankhula ndipo iwo adachimva analimbikitsa ifeyo kunandozi poyamba Ambuye Yesu Khristu adalalikira uthenga wabwino uthengawo unavumbuluka ndipo uthengawo umene udasintha awo amene anali ake.
He says, it's not my word that convinces sinners, it's not yours, it's the Lord. It says, why do we believe? It's the word which he first began to speak, the Lord.
Sima uanga amene amasintha anthu. Ndiposo sima uanu amene amasintha anthu. Koma ndi mawu Ambuye, chifukwa kuti chimene Ambuye anayamba kuchilankhula, ndikuti adalankhula kale Mulungu, adalankhula kale Yesu. Chimene chocho chimene chimasintha anthu amene ndi ake. Osati mawu a anthu, osati mmene anthu amaganizira zakupulumuka ayi.
But it says there in verse 3, was confirmed unto us by them that heard him. In other words, the apostles, those that walk with Christ and heard him, it is through the doctrine of the apostles' doctrine now that we are taught of him. I've not heard the physical voice of the Lord. They did. They heard his teaching. They've written it down, and that's how it's confirmed to us through his word.
Ndipo nusu yakumapeto ndipo akuti ndipo iwo anachimva anatilimbikitsa ife akamati iwo anachimva kutanthauza atumwi na amene adamva na amene adaona Yesu ineyo ti sindamumve Yesu sindamuone maso ndi maso Yesu monga amene adaonera atumwi ayi koma kuona atumwi kumene adamuona Yesu adalemba buku ilili limene ine pokalimva Kristu akuonekera tsopano mwa ifeyo. Pakuti chimene atumwi adachiona kudali kukakhazikitsa chipangano cha tsopano kuti chimalizike, buku lija likhazikike. Ndicho lingaloti pamene lakhazikika buku ili tsopano, ife tikaone Ambuye ndi kukalimbikitsika ndi uthenga wabwino.
But notice verse 4, God also bearing them witness, both with signs and wonders and with diverse miracles and gifts of the Holy Ghost. In other words, so long as those apostles were alive, the Lord had given them this power to heal. It was a confirmation of their message until the scriptures were complete. But when the last apostle died, guess what? So did the signs and wonders and miracles. No longer do we have them today, because no longer do we have any that are still alive that heard the Lord, and these things were confirmed by the signs and wonders. It's done.
Nesela folo imena kuti pochita umboni pomuti nawo mulunguso ndi zizindikiro ndizo zizwitsa ndi mphamvu za mitundu mitundu ndizo gawira za mzimu woyera izi zikulankhula nthawi ya atumwi iwo akadali moyo nthawi imene atumwi adali ndi moyo adachita zozizwitsa zambiri mulungu adalola zozizwitsa zide zichitike ndi owo chifukwa cha cholinga chimene mulungu amafuna achikwaniritse kufikira na wo mtumwi womaliza kumwalira kufa amene adafa adango kufa mtumwi womaliza panalibenso nthawi imene mpingo wa Ambuye wapadzikono lapansi usowekaso zozizwitsa mamiracles ayi miracles zidakwanitsidwa zidatha chifukwa cholinga cha zozizwitsa zimenezozo adazipereka kwa atumwi ajawo kuti akatsimikizire ndi kupereka umboni kuti uthenga wabwino umene ataulalikirawo ndi wa Yesu Khristu yeniweni amene wabwera kumwamba ndipo kudali kukakhazikitsa chiphunzitso ndi kukachitsimikizira kukachipanga kukachisindikiza atango kufa chonse chasindikizika ifeyo panopa tili ndi uthenga wokwana bwino sitiusowekanso mamirakozi zodabwitsa kuti zizichita ayi chimene chuti sowa ifeyo ndi uthenga wabwino ndipo mawu Mulungu akamamveka kwa ifeyo kwakwana talandira zimene zinafunika tizilandire kwa ifeyo zidakwana zozizwitsa zidapita ndakuphunzira ndatumwi chifukwa zinali ndi cholinga chimene amangofuna kuti akamange mpingo wake basi.
But notice in Hebrews 2 and verse 4, not even the apostles had the discretion as to where, when, and how these miracles would take place. It says there in verse 4 at the end, according to his own will.
Tikuone kuti anthu awawo asuti so amachita kuzifuna kuti kodi tipange bwanji nthawi yanji imene tikufuna tipange zodabwitsa kapena pano tinyamuke tikapereke zodabwitsa kapena aliyense amene afuna kuona zodabwitsa panopa apangeza kuti zakuti ayi chifukwa ndimeke ya kumapeto ya chapter ya verse 4 yakuti monga mwachifuniro chache kuti anthu zodabwitsa zimene zimachitika monga mwachifuniro cha Mulungu kwatu mamangona zodabwitsa zijazo zachitika ndipo mwini zodabwitsa adali Mulungu chifukwa chimene afuna kwadilitse munthawi imene yoyo posiyanitsa zipembedzo panopa zimafuna ndizozo zodabwitsa.
As you can read it there in Hebrews 2, in verse 3, it was to confirm the message that they declared. And the same thing is true of Stephen. His mission wasn't to go around just doing signs, wonders, and miracles. No, he was a man full of faith, full of Christ, full of the declaration of Christ and him crucified, and the wonders and the miracles that accompanied him were a confirmation. They were an affirmation that the message that he declared was true.
Njifake tikaerenga ndimeke ya chiwiri ya chitatu yo ndi yachinayiyo ya Heberi 2 imene akamba za zodabwitsa zimene zidachitika ndi zikukafananizana ndi uthenga umene udali ndi Stefano chifukwa Bible ndi Stefano adali wodzala ndi mzimu woyera ndi chikhulupiriro ndipo ndi chikhulupiriro ndi mzimu woyera zidali zodzaza adali wodzaza ndi Yesu amene adafa ndi kuuka kwa akufa adali wodzaza ndi Mulungu mʼmalo mwake zotsereza zake zodabwitsa zidayamba kuoneka cholinga cha zodabwitsa zimene zimaoneka panthawi imene Stefano amatumikira Mulungu kudali kukangokhazikitsa uthenga wabwino koma iyeyo chimene chidali ndiye Yesu amasweka zodabwitsa iye amasweka Mulungu ndiye Mulungu adali wodzaza kwa iye chikhulupiriro chidali zodzaza kwa iye Yesu adali wodzaza kwa iye zotsatira zake zinazi zidayamba kuchitika cholinga chokakhazikitsa kukapereka chitsimikizo chenicheni chitsindi cha uthenga wabwino umene iyeyo akuulalikira.
I can assure you that these were not opposed to Stephen because of the wonders and the miracles. People liked those things. They were opposed to him because of that faith that he declared. In other words, Christ and him crucified. There's where we find the offense of the faith. It's darkness versus light.
Ndino, ndipo ndi munthu kufuna zodabwitsa onse anthu amafuna zodabwitsa koma chimene chidabweretsa kulimbana kumene kudalipo ndi kudzazidwa kwa chikhulupiriro ndi mtundu wa uthenga umene Stefano amaulalikira umene wowo ndi umene udabweretsa kulimbana koma zodabwitsa anthu amazifuna koma Yesuyo amene amapereka kulimbana ndi anthu.
Now I'm going to have to stop there because I'm just looking at our time, but we just got through the first point on the offense of the faith. It's darkness versus light. Now if you want to write down some of these others that we're going to look at next time in verses 9 and 10, it's reasoning, men's reasoning versus the revelation of Christ.
Ndiyeno ngati mutakhamu kulemba, chachiwiri tikakhati kuyangana kuti maganizo a anthu ndi zimene anthu amafuna, zimene zipembedzo zimafuna, zimatsutsana ndi vumburutso la Mulungu. Ndipo vumburutso la Mulungu lidzatsutsidwa nthawi zonse ndi zimene anthu amaganiza kapena zimene amazifuna pa moyo wawo.
That word disputing with Stephen at the end of verse 9 is the word reasoning. They were reasoning against him. They were everything he stated concerning Christ, they were arguing against. That's man's reasoning. But here's the faith, because in verse 10 it says they were not able to resist. Notice the wisdom and the spirit by which he spake. You can put the wisdom in Christ, the spirit of Christ by which he spake. The reason he spake that way was because of the revelation of Christ in him.
Ndeno ndimayaka teni, imena kuti sanathe kuyila kanzeru ndi mzimu amene analankhula naye. Pamenepo tikozo kulemba kuti, ndipo sanathe kuyila kanzeru ya Yesu Khristu ndi mzimu wa Yesu Khristu amene adalankhula ndi Sitefano. Kutatoto Yesu ndi nzeru za Mulungu zikakhala pa iweyo, zipembedzo, mabungwe a anthu ndi anthu onse a kudziko lapansi sadzakwanitsa kutsutsa uthenga wabwino wako ayi.
And in verse 11, we see the offense of the faith in legalism versus grace, because it says they suborned men. They went out and found men which said, we heard him speak blasphemous words against Moses and against God. In other words, their God was Moses. That's legalism. They were opposing the grace of God in Stephen and declaring Christ alone.
Chifukwa kuti pamenepo anafuna anthu akumpitira pansi kuti tidamumva iye ali kunenera Mose ndi Mulungu zamwana mawu amwana kutanthauza kuti Mose adali Mulungu wawo kwa iwowo nde iwaja amatsutsana ndi chisomo cha Mulungu chilicho chotsutsana ndi chikhulupiriro ndi kutsutsana ndi chisomo cha Mulungu chifukwa zinthu zimene anthu amaganiza monga chilamulo kuti chifukwa chakuti amachilamulo.
You say he was preaching Christ as the fulfillment of the law, and they were preaching the law as still a rule for faith and practice. In other words, what you had to do to obey in order to have acceptance with God. The two stand opposed.
Stefano amalalikira kuti Yesu Kristu adakwaniritsa chilamulo chonse chimene chidalembedwa ndi Mose. Pamene anthu awawa amanena kuti no, chilamulo chikanagwira be ntchito, ndipo ife tiyenera kuchitapo kanthu kuti tipulumuke. Tiyenera tichitenizi zizi kuti tipulumuke. Ndiye mʼmalo mwake chifukwa anthu amafuna achitapo kanthu kuti apulumuke. Pamene Stefano amanena kuti chilamulo chidakwaniritsidwa, zidaperekanso kutsutsana kulimbana kudabweranso, chimene chonso chidatsutsa chikhulupiriro.
In verse 12, we see tradition versus the truth. See, that's the offense of the faith. The truth is as it is in Christ, but it says here, they stirred up the people and the elders and scribes and came upon him and caught him and what? Brought him to the council. They were going to defend their tradition over against the message of Christ.
Chifukwa kubvetsa pakuti ndipo anautsa anthu ndi akulu ndi alembi namfikira namgira iye natsa naye kubwalo la akulu naye mikamboni zonama kutanthauza kuti adadzutsa anthu chifukwa cha miyambo yawo kuti atsutsane ndi choonadi choonadi chimatha kutsutsidwa anthu amafuna kuchitsutsa ndi miyambo imene anthu adayikhulupirira ndi kuyigwira ndi kumayichita pa chipembedzo.
And then verses 14 and 15, like I said, we'll come back to this, but we see man versus Christ, because it says in verse 14, "For we have heard him say that this Jesus of Nazareth shall destroy this place and shall change the customs which Moses delivered us." You see, they wanted to hang on to what they've been taught and not see a Christ who has fulfilled all that is required in order for God to be just and justify. Man versus Christ. Man's will versus his will.
Pamene kumaliza kuti kuona ndimega 14 ndi 15 tikungothamanga chifoti kuomba kukora koma sabata ama tibwerezaso pamene popo tikuona chokumudutsa china ndi anthu kutsutsana ndi Yesu ndi Kristu wake chifukwa kuti pakuti tinamumva iye ali kunena kuti Yesu Mnazarayo amene adzaononga malo ano nadzasandulitsa miyambo imene Mose anatipatsa ndipo anampenyetsetsa onse akukhala mbwalo lakulu naona nkhope yake ngati nkhope ya mngelo kurenda kuti Yesu adamutsutsanitsa ndi Mose anthu kututsana ndi Kristu Yesu. Mi anthu amatutsana ndi Kristu Yesu.
A man of sorrows, wondrous name for the Son of God who came, ruined sinners to reclaim. Hallelujah, what a Savior. Bearing shame and scoffing rude, in my place condemned he stood. Sealed by pardon, with his blood. Hallelujah, what a Savior. Guilty, vile, and helpless we, spotless Lamb of God was he. Full atonement can it be. Hallelujah, what a Savior. Lifted up was he to die. It is finished, was his cry. Now in heaven exalted the eye. Hallelujah, what a Savior. When he comes, our glorious King, all his ransomed home to bring, then anew this song we will sing. Hallelujah, what a Savior. That's the song we just sang in our beautiful local motherland language. But again, this topic today has been a blessing.
Well, I'm thankful, and that certainly is a very good song that confirms the gospel, the faith that the Lord has been pleased to reveal in us.
Exactly, yep. Exactly, exactly. These songs, they just make us bow before the holy feet of our Lord and Savior, Jesus Christ.
Amen.
Amen. I humbly ask you to look to God in prayer and close our blessed service the Lord granted us. And we thank God for his word, and the spirit was just too amazing to me as I heard his voice and word being preached one after another, verse after verse, word after word.
Amen. Well, let's look to the Lord. Gracious Father, we are so undeserving of your grace and mercy, that you would be merciful to sinners such as we are. Give us eyes to see. Truly, we can sing with the author of Amazing Grace, "I once was blind, but now I see. Was lost, but you found me. Left to any of us, we could never have sought you out. But you came, having sought us, you brought us, you bought us with your precious blood. And therefore, today we confess you alone, and we confess readily that any knowledge we have of you is only by your spirit of grace to us. I pray that you would continue to bless the word as it goes forth, and bless these preachers that you are teaching to be men full of faith, even as Stephen, full of the faith, full of Christ, full of his grace, full of his mercy, full of his righteousness, to declare him to sinners. And Lord, give us that same determination you gave to the Apostle Paul, not to know anything among men save Jesus Christ and him crucified. Not unto us, O Lord, the glory, not unto us, but unto thy name give the glory. So I commend these to you. Pray for myself in my preparation for preaching tomorrow, along with these, my brethren, that, Lord, you would cause the word of Christ to bear fruit in the hearts of those that he has redeemed. We know that you will. That's who you have been pleased to bless and will bless. And so we look for you to bless. We commend to you these times, ever prayerful, that your presence would be with us and your spirit teach us. And I give you all the praise, honor, and glory in our dear Savior's name. Amen.